Saudi. Nawapenda Saudi nchi yetu, Saudi nchi ya kupigwa, Saudi nchi ya kufunjwa miguu, Saudi nchi ya kupigwa ngumi ya migongo, Saudi nchi ya kupigwa pasi ya mgongo, Saudi nchi ya kukimbizwa, Saudi tunakimbizwa kwa street, Saudi tunakimbizwa mpaka tunakuwa kemboi, Saudi tunawekwa kwa nini ile inaitwa deportation center.
Priyank, four gifters. Geoffrey akikariri shairi. Four gifters, four.
Yeah,
four, four.
Wanafaa kuimba hizo masauti.
Nice, four. Four roses, guys.
Aki, I swear, nikipata nini do, nitaende hii sauti kutembea because nimekula kichwa. Nikienda sauti, mimi nitakimbizwa.
Two more, people.
Guys, times three. Nikikuta sauti, naweza kimbizwa.
Wewe utakimbizwa.
Sini tena kwa mabeste, kuna beste wangu wako huko Kemboi waliniambia nikienda wala nichukue.
Wewe mwenyewe ni makemboi, sasa wewe ndio kama makemboi anakuchukua.
Nikikuja huko thank you Orundi, munanita Orundi, wewe mnikome.
Ati wanakuita nini?
Naona hapa ati Orundi, sifiki kwa. Times three guys, thank you. Wow! Modo waitoi gaiti hapa wakairu gaimu.